njagala mukama nayo labiko limba tosobola kumwagala nga tenzo salira musango manya nti mukama kuyagala yasonyiwa bonna benenya naye gwatendaba basonyiwa bokuba amayinja amazima tosobola kwagala mukama gotalabayi nga nza kulya okumpi muganda wo ondaze bukyayi we nakola obulungi wanjagala weebale nnyo naye bwe naweebuukamwawo wankyawakala oli mukyayi nnyo ekibi kimu ekikwerabiza ebirungi byonna lwaki tojjukira obulungi bwe walabako gye ndi owano bw'obosaba mpulira weenenya buli ekiseera kuba akafaananyize nga mukama naye yali akoowa atulaze omukwano naye ffe tulaze bukyayi tusabye atusasire naye ffe tetusasira mama
tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tomuleka kubulira ddala tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tomuleka kubulira ddala
tumusonyiwenga ng'era mukama bwe yatwagala fe abaayonoona abo bonna b'olaba abunoonye mukama bamwagala ye naye lwakuba nti ne sitaani tabali mirembe kale yanywera sabira nnyo baganda baabo mbeetaaga buyambi naye sikuba kuba mayinja manya luno lutalo ng'era ffe balwanyi kale munno bw'akuba okugulu tomuweka muwalule mugende amukubye okugulu tayagala kugulu kwe kwokka naye n'obulamu takoma kukubba zikiriza tuli famire mweki abaana ab'endeemu mu yesu omubi we yakyawa yakyawa ekika kino kyonna sonyiwa muganda wo bw'abanga akoze ebinyiiza gy'oli atera omuyambe omubi bw'aba amuzinzeeko naye manya
tosala musango toli kusalirwa
omanyi kyosiga
kyosiga
atera kyokiri
nnyo obusigo obubi taata mama oli kungula bubi
era basembezenga
bayambe buyambi abuze yetaaga kuyamba buyambi tobakuba te toli kusalirwa
bosalisala
musango bwosiga obuli okungula bubi baagala balabe tuli boono ne baba emikwano gy'oli abali abalabe tobaleka tobaleka okugula tosala musango toli kusalirwa bambi kyosiga ekyo tosiga bubi tokungula obubi mukwano
basembeze
tomuleka tumuleka bambi Tumusambo Asonyiwa bamusonyiwa Atasonyiwa atasonyiwa Kumasa Salamusango
Era basembezenga